A very good evening to you, House of Wisdom family. How are you guys doing? Anaitwa Lillian Mwashi. The CV is quite long, but yeah, let's roll. Let's roll, guys. Kila mtu alivyoumbwa, aliumbwa na a certain area. Aliumbwa kudominate a certain area. Huwezi tu kukurupuka, na ndio maana kuna watu wengi mnafanya biashara na biashara zinashindikana, ni kwa sababu una force geography, una force area ambayo sio ya kwako. Kwa hiyo wewe ukianza kufanya vitu na kuanza kukurupuka pasipo wewe kutambua wewe ni nani, hiyo ndio shida inapoanzia. Wakati Mungu anatuumba, wakati Mungu anakuumba wewe, papasi yake ilikuwa sio wewe uumie. Papasi yake, usifikirie Mungu anapenda kukuona unahangaika. Utajuaje kwamba you are in the right location? Point number one, unapata kibali. Jina lako linakuwa na kibali. Point number two, watu tu, utaona watu wanakukubali. Yaani kuna vitu unafanya vidogo tu, lakini vinatiki. Lakini pale unapoanza kuona ugumu, ukifanya biashara haiendi, watu wanaanza kukusema, ukiingia ofisini kila mtu anakunyali na kwamba hakuelewi. Things are not going the way you wish them to be, then you know I'm in the wrong geographical area. Because you are a star, let me tell you. Kila mtu ni nyota, wewe ni nyota. Na how do you become a superstar? You can only be a superstar when you are in the right geographical area. Otherwise, you just be a star. Sijui kama mnanielewa. Ukiwa unanisikiliza, nisikilize kwa makini sana. Kuna kitu utapata katika haya machache ninayoongea. Ukiwa una kitu ndani mwako, ule uzuri wa ndani huwa una cover ule wa nje. Kupendwa na kuwa appreciated mostly sio kitu cha nje, ni kitu cha ndani. Love is something to do with the heart. Trust me. Mungu angeamua kutumia akili, asingeweza kumtoa mwanaye ili aje asaidie ulimwengu. Lakini when you deal with the heart, moyo unafanyaga vitu ambavyo akili haiwezi kubeba. Moyo una uwezo na unapeleka mileage ndefu zaidi ambayo akili haiwezi kupeleka. Pale tumepewa ability ya kupenda, na tukipendaga huwa hatutumii akili zetu. Ukiona mtu anakupenda kwa kutumia akili, huyo mtu bado hajakupenda chief.